shadai uko na kile minadai ulinipenda hata kama misifai El Shaddai, uko na kile minadai ulinipenda hata kama misifai El Shaddai.
He's an awesome God. Amenipa such an awesome song. And I'm never lonely. Amenipa such an awesome love. He is an awesome God. And I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani.
Askia landilodi ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza wori. Ila nitakuwa fine.
El Shaddai, uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Every day is an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi sielewi. And every day you come through in an awesome way. Kwenye dhiki nimepata rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori. Ni wewe uta provide. Ina mahari natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wewe unajua time. Na hisi nguvu zako kwangu.
I will call you El Shaddai. El Shaddai.
El Shaddai.
Kwa nakile minadai ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama misifai.
El Shaddai. El Shaddai.
Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I know I can, and the wisdom to know the difference.
El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai. Uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai.